Tia, 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 tia. Mimi uyo Hakimu wasanii tena baba. Mjomba Shumari, Mjomba Shumari.
Pacheko Mirundo.
Ngamona hizi ndugu yangu mie, mtoto wa shangazi yangu, tena Makonde mwezangu mie, mganga wake ndio wangu. Amekosea mashariti,
Mjomba Shumari,
tena kama usikiti,
Mjomba Shumari,
Wasafi kuisariti,
Mjomba Shumari,
nikapoteza mashabiki,
Mjomba Shumari.
Hakimu toka Mbagala, namwambia ulofala, umziki biashara, achana na kina Kajala, rudi nyumbani. Wanzuki na Kangala, achana na umalaya.
Uwaita kupiga kipara.
Tembo wamekuwa paka,
Mjomba Shumari,
ndugu yake amolapa,
Mjomba Shumari,
kabaki ananuka kifwapa,
Mjomba Shumari,
kawa kama amedata,
Mjomba Shumari.
Chamende, yani bora jitenge, aludia kauze embe, akare panya na kenge, aje mambo yake, limenene paka maboko, stori zake kila chocho, anamtaka mama na mtoto. Mwanakulitafuta mwanakulipata mama, uchimeje uchiteme wala uchimungunye, na ukikimbia nchale, ukichimama nchale, ukikaa nchale. Aba na wewe. Acha 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 acha. Mimi uyo eski detoto la mama shamte, raisi wa Mbagala, Afrimason wa kusini wa Mbagala area, uswahilini au swazi. Nikuona mwanangu Pacheko Mirundo sasa. Wake up tentos, Ayubu Bawala. We meneja sapoti, Achoko Chuma. Msalimie Mjuni Katuni baba. We Mandiego ya Tosha, laisi wa Buguruni. Wapi Zambiano Musici, wapi Abudo Zebi Show. We Drama Kopa, mwanangu mkari wenu, mkari wa komedi. Msalimie mwanangu Nyani, Nyani Amulapa kiboko abisho. We Martha, mamake na kaze, the boss lady. Wasalimie watoto wa Cash Money. We Chibu, Momo. Ai, 0712 513204 dogo lake Simba au 0716 606855 Pacheko Mirundo.